It's a Dr. Arafa no I see nothing, you know?
Ha, chitofo. Ayom wada fa. And
Serious production. Me and Dr. Bira Harakuroma. The Dr. Arafa and the new fati. Ora shasha. Akarimo kimangire na kunusao. O touch team, na kubori muhango. Akachinzo kachekarabasa kwenda ka. Konke chora chilewa mimpango mama. Namu tena ntusu.
Injection.